Imbe duniyaru dun tundir yankata Allah yidi en fu en tuba Imbe duniyaru dun tundir yankata Allah yidi en fu en tuba Tu inani ala habrende duniyaru dun andina Yeso badi lorago Imbe duniyaru dun tundir yankata Allah yidi en fu en tuba Imbe duniya dun tundir yankata Allah yidi en fu en tuba to enani hala welonde duniya don andina yeso badi lorago imbe duniya don tundir yankata Allah yidi en fu en tuba to enani hala habrende duniya don andina yeso badi lorago imbe duniya don tundir yankata Allah yidi Nani hala sunde muyal dunia don andina yeso badi lorago imbe dunia don tundere yangada Allah yidi enfu entuba do enani hala sunde do tare dunia don andina yeso badi lorago imbe dunia don tundere yangada Allah yidi enfu entuba imbe dunia don tundere yangada Allah yidi enfu entuba imbe dunia don tundir yangada Allah yidi enfu entuba imbe dunia don tundir yangada Allah yidi enfu entuba
batake ol pol didabol ha korentuen fasuol joe didabol So birabe am bolle Allah de fu latani en gammajum en labbinu ko emen en ittu ko somnata bandu malla ruhu se en lato senabe timmube en hulbe Allah mabbitane min berde mon min badayi ko goto mon aybe min bonnayi ko goto mon min ko chayi maral goddo be yoyire mi wi ay dum ha mi hito on mi arti wi ugo berde amin mabbitani on gam ha en gonda ko der mayde ko der ngendam bidon holi on labdum bidon mantoro on duddum der billaje amin fu bidon heewi de ere e seyo ko wakati min jotti makedonia bo min kebay siwtago sam saklere latani min kotoy jokkirli be yimbe wobbe kulol bo der berde amin amma alla de itino saklibe de itini min be garki titus Na garki mako tan de itinimin amma o yecci min bono on de itinirimo o yecci min on don gen wayi goyam on don mimsito ko wadi on don tino wallugo yam bo kan jum dum seyniyam masin batakewol am suni on amma mi mimsita ki windugo gol aran de ngimi no gol suniri on mi badakeno mimsitago amma jonta kam mi don seyo fakat mi seyora ki sunugo on amma suno mon tubni on Allah hutiniri sunomon gam hayru gam majum min badai on sarru gam sunongo Allah hutinirta dum latinan tubu tubu bo waddan kisdam der suno banango mimsitare woda amma suno fodde gikku duniyaru yaran hamaide ndare ko Allah latini be sunomon on don tino masin on don dabba labbingo ko emon e aybe hakkiloji mon ummi kulol mon duudi on don genwanmi on don tino hitago hallende be majum fu on bangini ko emon on labbe der halaka mi windai batakewol go ngam dalila baddo aybe malla ngam badado aybe amma mi windingol ha on pama ha on bangina yeso alla bo no on tinor to ngam amin kanjum baddon ngam majum min deiti ko buri deitin ki man bo titus seyni min masin be seyomum Gam onon fu on chiutini berde mako. Mi mantori no on yeso mako. Onon bo on chemtinayam. Foroi min bolwani on gonga. Bananon bo ko min mantori on yeso titus. Dum lati gonga. Yide mako hamoron don bezdo. Konde ye osiftorta no on japorimo be kulol e divungol. No on outorani umroje amfu. Walako haratami hola go on. Kanjum mi seyorto.